Spencer.
Sasha Case, bad man, you no love affair. We go mash them down this year.
Sasha Case, call me Case. I love a saying jita. Samba shes, yes. Umoye no injita. Wabulandi muvanda, sanda. Nefula tachuni wa katambe muvanda, sanda. Hengere oshatule, nekomba. Pulisi hola holenga sana
we.
Nekomba. Puli umucha uchichenga sana
we.
Nekomba. Pulisi hola holenga sana
we.
Nekomba. Puli umucha uchichenga sana we. Puli simba so sibasi nyali
ha. Hey, sibi nyali ha.
Sibasi nyali ha.
Hanga sibi nyali ha.
Puli simba so sibasi nyali ha.
Hey, sibi nyali ha.
Sibasi nyali ha.
Hanga sibi nyali ha.
Kati wange na we.
Hey, wanilanga yoya chuha. Nesti wasi wamechanga siya hendira. Hametaka wananganga kwa wachusa. Honey, sweetie, owa masala. Bulano unanga si mwana gundi. Kampaini chawa we singa wachuha. Shasha mbone we wachuha. Nevikolwebio vya chuha.
Nekomba, pulisi hola holenga sana we.
Samboga wachusa.
Nekomba, puli umucha uchichenga sana we.
Binduka vya chuha.
Nekomba, pulisi hola holenga sana we.
Yewega wachuha.
Nekomba, puli umucha uchichenga sana we. Puli simba so sibasi nyali ha.
Hey, sibi nyali ha.
Sibasi nyali ha.
Haka sibi nyali ha.
Puli simba so sibasi nyali ha.
Hey, sibi nyali ha.
Sibasi nyali ha.
Haka sibi nyali ha.
Niwe sa anasa. Puli sinugu chababiri. Niwe sa anasa. Puli wandu huchababiri. Kata humwalo huchababiri. Kata muhutenya huchababiri. Kata mupate huchababiri. Babiri babiri ni bebi nyuma. Kata muhutenya huchababiri. Babiri babiri ni bebi nyuma.
Kata biogole vyo sibi nyali ha. Teba humama sibi nyali ha. Oboli mudia au binyali ha. Nayo ni muhaye sibi nyali ha. Ngalu kwa limubudia yali kampeini. Ahalulu wamba manugumo mwinja.
Nekomba. Pulisi hola holenga sana we.
Samboga wachusa.
Nekomba. Puli umucha uchichenga sana we.
Binduka vya chuha.
Nekomba. Pulisi hola holenga sana we.
Yewega wachuha.
Nekomba. Puli umucha uchichenga sana we. Puli simba so sibasi nyali ha.
Hey, sibi nyali ha.
Sibasi nyali ha.
Hanga sibi nyali ha.
Puli simba so sibasi nyali ha.
Hey, sibi nyali ha.
Sibasi nyali ha.
Hanga sibi nyali ha.
Kati wange na we.
What is a bad man thing? Alongside Shasha Case, Spencer the producer, you better know that.